Yeah.
She said, "Utumize transport ndibwera cha kumadzulo. Pepa momwe zinakhalira dzulo, timacheza ndi azanga ukuti kuvera nyimbo, khala ngati ndinatopa nango zindikira tulo. Utumiza ntaiza, utangopanga champion, ugureko ka lace, osayiwala to spin. Ningosamba ndikozeke, kenako ndizibwera, ndikuuza nkanyamuga, ndikuuza nkamabwera. Kunalukoza pa bed, kuyala bwino bwino, kusamba changu yangu, nkuvala bwino bwino. Kuvaya pali kwa stone, kugula ka six pack, pano ndichama five, ndekuti azifika six bus. 6 to 7 p.m, 8 to 9 p.m. Now I'm losing patience, I think into me and beat it. Cause I am back at 6, got my phone is saku yanga, can I go?
Nanga ndi chanine, chandi wana ndi chanine. Falling all over again, halila kunami zetwa. Diye, I did it again. Toma, toma.
Ankolo anga, nalinda ankolo anga. Anabwela ku hostel, bambu akaze ni wanga. Tinavaya ku host paka wana akaze ni wanga. Anajira rungozi, nkana foni sindi mayanka. Soma ndi kulubilira bwanji, umaboa, umangonji kaigira basi. Koma iwe, soma ndi panga trust, umafuna zingo guia. Kani ingono ono, umafuna zingo lira. Koma no be, kapanga nizaka school fees kaja. Opanda kutelo, maesa city lemba baja. Ine easy, dingo figa japa banki. Golo wako banki, rumizira bwezi gashi. Potuluga mu banki, nagumana ndi crash. Na mwino waba wizi, nalili mods in grass. Afegele,
congrats mana, mana mutulo anawela. She's pregnant, tata, mudi nuwe mu.
Nanga ndi chanine, chandi wona ndi chanine. Falling all over again, halila kunami zidwa. I did it again. Come on, come on. Just like Tiwa. Just like Tiwa. When they swell on something, my woo. The target in my woo. Naka Tiwa.
I'm guarding the video, gonna know that take up. Ati yali ndi mimba kuti zibveke bwa. Mwina sizoona, mwina ndizaboza. Koma ngati ndizoona, wandimalodza. I can explain, baby, I can explain. Tamvetsela kaye, baby, let me explain. I was like, fotokoza bobons, anakubange kaza. Before she could speak, wayamba kusanza. Ndizowawa, kaza yusina ngwirepo. Ndikaisa mwaya, nkandikuza didikire. Mango awisi, tinkadikira apye. Mango omwewo, nazatwajira nche.
Nine, chandi wona ndi chanine. Falling all over again, halila kunami zidwa. Diye, I did it again. Koma, koma. Chosa tiwa. Chosa tiwa. When they swell on something, ma uwa. The target in ma uwa. Nakatiwa.